SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
Tobankii sano ee la soo dhaafay, Australia waxay soo martay fatahaadihii ugu xumaa taariikhda dalkan. Intii u dhaxaysay 2020 ilaa 2022, dhul badan ayay biyo qaadeen 3 ama 4 jeer oo kala duwan. Roobo mahiigaana ayaa si istaba jooga dhulkaasi u buux dhaafiyey. Bulshooyin u nugul fatahaadaha ayaa khasaaro culus ay soo gaareen. Khasaaraha waxaa ugu badnaa kaabayaasha sida wadooyinka, dhismayaal muhiima iyo guryo, iyo xataa dad ku nafwaayey fatahaadahaasi. Marka, sidee ayaad u garan kartaa in cimilo khatarihi ay soo wajahan tahay? Maxaad samayn kartaa si aad ugu diyaar garowdo? Ma inaad gurigaaga joogtaa, mise inaad ka qaxdo marka duufaano ama daadad ay ku dhuftaan? Bulshooyinka Australia intooda badan waxay ku tashadaan maamulada gobolka, kuwa deegaanka, iyo adeegyada degdega inay caawiyaan. Iyadoo loo yaqaano SES, hay-adahaas ayaa ka caawiya bulshada sida ay u yareyn lahaayeen khasaaraha. Waxay dadka sidoo kale ka caawiyaan inay qaxaan ama laga daad gureeyo goobaha ay degan yihiin, inay marka daadad ku tagaan ay guryahooda nadiifiyaan, dayactiraana wixii markaasi burburay. Hay-ad kasta oo SES ah waxay ku tiirsan tahay dad iskaa wax u qabso ugu shaqeeya ama tabarucaad, sida Christina Sabato oo sanado badan ka shaqeynaysay New South Wales.
So we're the combat agency for flood, storms and tsunamis. A lot of our members around the state.
Waxaan hay hay'ad la dagaalanta dabaylaha, duufaanaha, fatahaadaha wata iyo tsunamiga waxa la yiraahdo. Xubno badan oo ku sugan gobolka oo dhan waxay bulshooyinka ka caawiyaan fatahaadaha. Waxaan wax badan ka qabanaa khasaaraha fatahaaduhu u geysteen guryaha, geedaha soo dhaca, khasaaraha gaara saqafka guryaha, iyo wax kasta oo la xiriira fatahaadaha ama duufaanaha, si ayay tiri. Mutadawiciinta SES inta badan albaabaday ku garaacaan dadka si ay ugu sii digaan ka hor inta aysan duufaanaha ama fatahaaduhu ku dhufan. Waxay siiyaan macluumaad la xiriira sida ay u qaxi lahaayeen ama loo daad gurayn lahaa. Waxay ka caawiyaan siday guryahooda uga difaaci lahaayeen daadadkaasi, sida inay wax kasta oo khatar keeni kara qaadaan ama jawaano ciida ay sii diyaarsadaan si aysan biyuhu u soo gaarin oo isaga moosaan. Dorothy Tran waxay la shaqeysaa SES ta New South Wales. Waxay sheegtay in tallaabada ugu horreysa ay tahay diyaar garowga. Dadku waa inay fahmaan heerka khatartu la eg tahay. Waa inay yeeshaan istaraatiijiyad la xiriirta xaaladda degdega oo faahfaahsan waxay samayn lahaayeen markii masiibadu ay ku dhufato, ayay tiri.
Before people actually look at drafting a plan, they need to know why they're drafting their plan. What is their actual risk? Do they know if where they live, work or visit are areas...
Kor, inta aysan dadku qorshe sii degsan, waa inay og yihiin sababta ay qorshahan u samaysanayaan. Maxay tahay khatartu? Ma yaqaanaan meesha ay ku nool yihiin, meesha ay ka shaqeeyaan ama ay booqanayaan. Haddii fatahaad dhacdo, ma waxay ku nool yihiin biyo mareenno? Ma saameynaysaa fatahaadaasu guryahooda ama gaadiidka ay maalin walba shaqada ku tagaan? Dadka ku nool meel ku dhow biyo mareenno waa inay mar walba la socdaan cimilada si ay u ogaadaan in daadad ama fatahaado imanayaan. Dadku waxay kala socon karaan wararkaasi ugu dambeeyay ee saadaasha hawada ama cimilada abka xafiiska saadaasha hawada, websaydyo ama baraha bulshada. Waa inay diyaar u noqdaan inay qorshahooda xaaladda degdega hawlgeliyaan ka hor inta aysan heerka biyuhu kor u kicin. haddii ay haystaan caruur, xoolo ama xayawaanaadka guryaha lagu rabaysto sida eyga ama mukulaalaha, waa inay meel ammaana geeyaan. Iyadoo hadba ku xiran heerka khatarta, waxaa dhici karta inay u baahdaan inay qaxaan. Taas beddelkeeda, waxaa dhici karta inay go'aansadaan inay haraan oo guryahooda joogaan ilaashadaana. Dhankastaba ha noqotee, dadka ku nool dhul u nugul fatahaadaha waxaa looga baahan yahay inay ka fakaraan qalabka ama alaabta ay u baahan yihiin ka hor fatahaadaha, ama ay diyaar u tahay waxa la yiraahdo xirmada xaaladda degdega ama emergency kit, waxaa sharaxaya Ms. Tran.
Do they need things like medication day to day? You probably need to consider your basic necessities, so having a spare set of clothes.
Ma u baahan tahay waxyaalo ay ka mid yihiin daawo qofku maalin walba isticmaalo. Waxaad u baahan tahay inaad ka fakarto waxyaalaha nolosha aasaasiga u ah, sida dhar aad ku beddelato kaad hadaba xiran tahay, inaad biyo iyo cunto haysato. Haddii caruur ama xayawaanka rabaayada aad haysato, waxay u baahan yihiin laftigoodu cunto. Caruurtu waxay u baahan yihiin xafaayado, baraamka caruurta lagu xiro, iyo waxyaalo la mid ah. Ms. Tran ayaa sidoo kale leh, waa wax fiican inaad haysato telefoonada dad haddii xaaladda degdeg timaado aad wici karto, qofkuna uu hubiyo inuu u sii sheego qorshahooda ay damacsan yihiin.
If you are going to leave, discuss with family and friends, where will you be going?
Haddii aad doonaysa inaad qaxdo, kala hadal qoyskaaga iyo saaxiibada halka aad aadayso. Ma aadi kartaa guriga qoys ama saaxiib degan meel ka baxsan meesha fatahaadu ay ka dhacayso? Ma waxaad aadaysaa xarun dadka lagu daadgureeyay? Haddii aad tahay qof u turjuma qoyska ama qofka keliya ee af Ingiriis ku hadla ee reerka, awowayaasha ama ayeeyooyinka qoysku ma yaqaanaan waxay samayn lahaayeen haddii iyagu ay caruurta hayaan. Waxyaalaha kale ee aasaasiga waxaa ka mid ah ee qofku u baahan yahay inuu haysto: bateriyada, tooshka, shumaca, qalabka roobka, bustayaal, iyo alaabada musqusha sida cadayga oo kale. Sidoo kale, xirmada gargaarka degdega, dukumiintiyada muhiimka sida baasaboorka iyo aqoonsiyada kale, macluumaadka bankiga, caymiska, iyo sawirada ama albumka qoyska. Inkasta oo SAS taladeeda koowaad ay tahay in dadku ka qaxaan fatahaadaha, dadka qaar ayaa go'aansada inay guryahooda joogaan oo aysan meelna u qaxin. Nicole Westall waxay ku nooshahay gobolka Lower McDonald River. Waxay ka degan tahay magaalo yar oo ku taala dibadda ama bannaanka Sydney. Gurigeeda oo laba dabaqa, afar jeer ayay fatahaaduhu saameeyeen labadii sano ee u dambeeyey, maadaama ay qoyskeeda ku qaadatay 3-4 maalmood inay u diyaar garoobaan fatahaadaha. Waxay la socdaan saadaasha hawada, waxayna kala socdaan abka xafiiska saadaasha hawada. Waxay kaloo la socdaan heerka kororka biyaha oo ay gurigooda markaasi ka qiyaasaan. Tanna waxaa lagu hubinayaa inay diyaar u yihiin ka hor inta aan biyuhu kicin.
We all go and do a big grocery shop and stock up on all your tin food or your long life sort of foods.
Intaan dhammaanteen baxno ayaanu cunto badan soo iibsanaynaa. Waxaan soo buuxsanaa cuntada qasacadaha ku jira ama mid aan waqtigeedu dhacayn. Saygayga wuxuu soo gadaa ama soo buuxiyaa batroolka ama shidaal badan oo aanu u soo gadanno matoorka korontada haddii korontadu ay go'do si aanu u daarno. Waxaan soo gadanaa biyo nadiif ah oo aanu cabno ama wax ku dhaqanno, ayay tiri. Waxaa jira tallaabooyin sahlan oo dadku qaadi karaan si ay gurigooda ugu diyaariyaan duufaanaha aadka u daran. Waxaana ka mid ah inaad caleemaha ka nadiifiso meelaha biyuhu maraan ee saqafka guriga, inaad ku hortagto inay xirmaan biyo mareennadu, inaad xirxirto wax kasta oo dabayshu ay kor u qaadi karto. Ms. Wattal waxay haysataa jaakada badbaadada iyo doon yar lacala haddii ay u baahato inay qaxdo. Waxay sidoo kale cabirtaa oo la socotaa heerka biyaha gurigeeda. Inaad ku xiran tahay oo la xiriirto dadka dibadda waa lagama maarmaan, maadaama ay taleefoonada dhulka ama kuwa guryaha, moobaylada iyo internetku ay go'aan waqtiga fatahaadaha. Dadka qaar ayaa isticmaala waxa loo yaqaana walkie-talkie. Ms. Wattal ayaase iyadu qaab kale dooratay.
We've actually changed our internet provider to satellite, so we always have phone requests.
Waxaan runtii u beddelnay shirkadda internetka mid satellite-ka ku shaqeysa ama dayax gacmeedka waxa la yiraahdo. Marka mar walba telefoonadu way noo shaqeynayaan, haddii korontadu go'do wax walba waad waayeysaa. Laakiin satellite-ku wuu ku shaqeynayaa marka generatorka daarato, markaas weli wuu ku shaqeynayaa, ayay tiri. Christina Sabato oo ah mutadawacad ka tirsan SES ayaa sidoo kale ku talinaysa inaan gawaarida la dhigan geedaha hoostooda ama meelaha biyuhu maraan ama meel khasaaro kale ka dhalan karaan, waxayna hoosta ka xariiqaysaa intan ugu muhiimsan tahay oo nafta dadka lagu badbaadinayo inaan gaari lagu wadan meel biyo degeen ama biyo ay marayaan. Biyaha wasaqda waxaa ku qarsoon bay leedahay waddada dhici karto inay jajaban tahay godad ama waxyaalo burbursan oo biyaha la socda. Waxaa kaloo jira in biyaha durdurra ama qulqulaya ayba qaadi karaan gaariga oo dhan. Waa tan mar kale. Miss Tran.
There's been quite a few stories over the last few years where if you end up in a vehicle.
Warar labadii sano ee u dambeeyay sheegaya in dad gaari ku jira ay daadka dhex galeen oo ay dhacday in masas, caarooyin iyo cayayaan kale ay gaariga u soo galeen. Waxaana runtii dadka ku dhiirigelinayaa in dadku ay qaxaan inta ay ku dhex safri lahaayeen biyaha fatahaadaha. Waxaa muhiim ah inaad eegto caymiskaagu inuu sax yahay, uusan waqtigiisuna dhicin, aadna hubiso in caymiskaasi uu daboolayo waxyaalo badan oo la xiriira aagga aad degan tahay, saameyn karana fatahaadaha biyaha iyo weliba duufaanaha iyo daadadka.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.